mitbekommen.
Super Vibes.
Mr. Oldies on this.
Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh.
Do me a favor.
Bena ndi malota ndita kwela ndege olendo ku Dubai. Mafuto ndi umpawi kuwauza ku Dubai. Moyo uku koma kawaini pambali. Machiki ama looks queen box mahai. Komandika segula wa maso, everything is just messa. Kulowa kupa faso pogulibe. Kulowa ku kitchen ufa kulibe. Kupisa madumba ndala mamulibe. Komandika seka maso nkusamila koma. Moyo uma sinta ndi maza umba kukoma. Chidi chose chomwe ndi mafuna chima teka zosa teka zima teka.
Ndika seka maso, maso ine. In life ndima yona chape naso. Nkasekula maso ine. Para na jura mas para, na jura mas para. Ndala maso ndili. Na jura mas para, na jura mas para.
Zomwe ndi maona ine ndika seka maso. Ndi makala ndili dzikolina. Sigulo wala, komandika segula wa maso. Pena palipose, ngini siku yenda. Pena palipose, ndingo waona mavuto. Azimaye kuyesela business, palipecho yenda. Azibambo kutamanga, malipiro chepa. Ana kusukulu, mafizi ya kusowa. Swai just plifa kusa segula wa maso. Ndika lowa dzigolina, moyo ndi okoma. Njale yanga ndiyo kuya mudzigolinari. Ambuye ndi wabwino, ndipo ambuya matikonda.
Maso ine, in life ndima yona chape naso. Nkasekula maso ine, oh, oh, oh. Para, na jura mas para, na jura mas para. Ndala maso ndili. Na jura mas para, na jura mas para.
www.amadzambiri.com